kwefule malaye yomkulu osobola okuzuula ekirinda mukwe malaya teyomba mapejireta eiyaiya naye lavesana bokuyiyaiye yoyo gwoyagala kubakola bimusanyusa ebimunyiizo byewalire eddala baba apo tajagala kuyiyiza katunda akapiza anava kucyokwemagaza kunatuleyo alala wekumaganja kwesabuja buli lwolaba wasanguka kireta lava obutakaddiwa ne munno butakumanyiza masu ngomanyira bubongo abanabukozesa be bayinza okiwangaza abasembyerero ebyalavu bisanamu okwecubisa fulema naye eri omuntu wo omukwano gusanamu okwetetenkanya akula mucezo lero ebitutwale bweru bingi nga munjubikayalirira byogeye buno byakwekoza byebinatera okudibya basira kwini byebeyambisa nebakubagayo omuntu wo kumbula obupyadiya wange wekemagayaye nawaka bapikira wamabere kinjagala omanye bano bambala sikati bumpyoro olumukanda geku era temwite emisege mukubu saladiza ababi bambwe sekukakoro olumu kasitoba nguli ne bawu bulikadde ne wesanika ndira bakoti ku bitumbwe era chalenja buli minati bumbula mpigawe najerabira undaganga koko ku bintu nefuna amatwani aloba asembyerero ebyalavu bisanamu okwecubisa fulema naye eri omuntu wo omukwano gusanamu okwetetenkanya akula mucezo lero amaka gasanamu ebipyolina bingi mugwe tewekadiya buli lwemala mwesuubi bambi ng'obufumbo bulema ekisinga obulungi wezuule oyiye ebipya nga bwolunga ekikumya omukwano bungobo kijje kunze kugamba omuyiya takyayika nze kyenavumbula ne bwaba mu byomweguya okuganja bunyikivu naye ebimuli obwongo bimanye ebiugoba woli bikobe mbagira mikwano gyenenye kusanyusa omuntu wo nawe omwami kikakatako sanyusa mukyala wo kubanga wamuwanga ku sente eyenkola togikadiya owaitanga siri dali katomuyita mama bos analoba asembyerero ebyalavu bisanamu okwecubisa fulema naye eri omuntu wo ebyalavu bisanamu okwecubisa